Yeah, 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 yeah. Ooh, ooh, ooh.
Sarafina.
Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ooh, ooh. Ujanja sina. Hey, hey, hey. Nachopata toka kwako sijawahi. Unanilinda siku za baridi sikatai, bebe. Mapenzi ya dhati bila tambiko, udari msafu umefunzwa miko. Ukiwa mbali na misima diko diko yako, yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama.
Same time, loving you forever, girl. Me not change mine. Pretty face and the bumba, small waistline. Bring up on the things that me now waste time.
Baby, you got me looking and listening and thinking about you and me. I wanna love you properly.